Nitakaza moyo hapa duniani, ni washinde wapitie. Hapa duniani haya mambo yalikuwepo toka enzi za mababu. Yanapotokea mambo kama hayo usishangae, yakitokea mambo kama hayo uvumilie.
Itakasa moyo hapa duniani ni washinde wapitimi.
Cheri Mabera,
oh, 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 oh.
Mana Kigoma,
Tanzania, oh, oh, oh.
Waja weza